kama ana hipa dipa. Wahenga lisemanga kakitepa. Sipa David Beckham vle nafunga manduki. Nathani uboy ni new kid. Minu mutamaki na mangondo minge. Nakula samaki ni madondo nyinge. Na mufala staki saru bombo nigga. Kama nagasaki na mabombo mtrigger. Niko depend, tamasha za weekend. Mamdengi na depend, lazima kwe nikipeng. Gari kubo V12, out of 10 nikiden. Nampeleka na rieng, nampatia mavujeng. Stipa, stipa, apa nagatisha na watipa, tipa. Rada nasafisha na kingipa, njipa. Nana nalalisha neza stipa, stipa. Stipa, 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 stipa. Stipa, 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 stipa. Stipa, stipa.
Pamba ni pasi, puri mishwa na kipake. Mwasili kiraspe, mina wafwasi, DJ na cheza madanse. Tunazitoka, mble na tunakutoka. Wale siuguza poka, lazima unatoa majoka. Mchezo ndo yendele, nobo somba kache. Mamocho tupepe, washa kiteketewe.
Easy flows za kinyumba ni mtajo trio boy sio ndogo. Biti ya Byron flani, lazima tu flex kidogo.
Saksu wa puri, wezi kwa santonyo. Sheshe na mamshuri, mindo wa gasponyo. Sanzi shangi ngori, bat mutu pa mkono. Sisi
Tipa, tipa, apa nagatisha na watipa, tipa. Rada nasafisha na kingipa, njipa. Nana nalalisha neza stipa, stipa. Stipa, 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 stipa. Stipa, 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 stipa. Stipa, 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 stipa. Rada nasafisha na kingipa, njipa.